Another high seat classic. It's a music in
Beijing's one music.
Yes, it's Captain Johnny C. Red Boom. It's Tweezy on the beat. Hey yo, Tweezy, I see you. Nitane Johnny C, Captain or Ciso.
Kuvutika kwenye vutika, baby, pakukupesa. Sikunitse unipasa, ndetsa menenzo sakila. Kuvutika kwenye vutika, baby, pakukupesa. Sikunitse unipasa, ndetsa menenzo sakila. Nifuna, where you at? Monday to Tuesday, where you at? Thursday and Friday,
where you at?
Saturday and Sunday, where you at?
Apa nililaktian, ninangara na muflex. Ninapeza tabekanga, nikalipiri la cash. Napeza che wango, kenomba umbi wansh. Uwakupene na kunka mwingi na mama wash. Kepalama mupepi, shindika kuna kushawa. Tap kwa tiiwe baby, hawete kuawa. Sinenzo mvela, pani namba kumvela. Meko brace, unima kufaka na mupray. I'll pick you on cash, ulipata get. Olo nidibize na kufaka mu budget. Hani za mafuta ni kulipiri the bill. Saturday na Sunday ni kutenga kumachiu.
Kufutika kwenye vutika, baby, pakukupeza. Sikunitse unipasa, ndetsa menenzo sakila. Kufutika kwenye vutika, baby, pakukupeza. Sikunitse unipasa, ndetsa menenzo sakila. Nifuna, where you at?
Yes.
Monday to Tuesday, where you at?
Nitane Johnny C, Captain or Ciso.
Saturday and Sunday, where you at?
Kulipe wina we ni mafuna kuona daily. Ni mafuna ulichepa fupi my baby. Niwe daddy so yanga kamungeli kanga. Ni masekelela ine ukanilanga. Manje manje ni zafiki za tumbale. Iseba bidi tizi enda na chipale. Wajava mulo mua pabangabe. Tieti vare mati uvasare cheva jame. 2 by 2 tiri cheva vili. Iwe na ineti pange na family. Kaone ni tumeno kakaseka. Pakati paise ni chikondi cheka cheka.
Kufutika kwenye vutika, baby, pakukupeza. Chikondi te unipasa, ndetsa menenzo sakila. Kufutika kwenye vutika, baby, pakukupeza. Sikunitse unipasa, ndetsa menenzo sakila. Nifuna, where you at? Monday to Tuesday, where you at? Thursday and Friday, where you at? Saturday and Sunday, where you at? Vutika kwenye vutika, baby, pakukupeza. Sikunitse unipasa, ndetsa menenzo sakila. Kufutika kwenye vutika, baby, pakukupeza. Sikunitse unipasa, ndetsa menenzo sakila. Nifuna, where you at? Monday to Tuesday, where you at? Thursday and Friday, where you at? Saturday and Sunday, where you at?
Yes, it's Captain Johnny C. Hey yo, Tweezy, I see you. Red Bomba, I see you. Stafford Kondowe, I see you. Happy people, yes,
Don't you swam using the
You phone that chair, wait.